Nobeliuma o kamiano ka elele mana o I o he aloha e uaneli. Love.